a l'époque.
Drizzo.
Pego a l'époque.
Mr. Teacher.
Pego a l'époque.
Lucky John C.
Charlie Boy Classic.
Emka meiva kame fungwa duka. Mina pampio kitu niki mwaga mafuta. Round moja ile kali ya manza kushtuk. Charlie Boy unauwa mina taka amuk. Round two himeanza na siwezi shuka. Kwanza niko pumping niki cheze adhu. Nakaduduka mefuraka nataka lipuka. Ai ai pole pole mbona nilikuput. Round three nikadae niki changa muka. Kwanza vile alipenda kishika ukut. Nikasikia kama anza kuzusha. Gai gai himetosha mina taka inuk. Nimpige ni mdua nimpige lipuka. Nimpige ni mdua nimpige lipuka.
Pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Duane, duane na vitha nikizane. Duane, duane na feel nikundane. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka.
Kaduka, Mr. Teacher na denge kapigwe lipuka. Shika denge mwenyewe ni narungu amka. Magizani kachenge wajibambe mzuka. Na kapini kaguzwe. Apushi bushi mapishi kapigwe. Mgezo mchuzi mchuzi karate kapigwe. Dush tushi dushi ye yeah. Ajipate kashagongwa tu uchi. Rate kapigwe. Dush tushi dushi ye yeah. Ajipate kashagongwa tu uchi. Anze nimeka mna dinga la mafuta. Madiva wakutua kwa nafishwa kwa ukuta. Enama kwa miguni kicheza kianda teka. Mangeusa kuringa toa kutu na kuhepa. Lucky Jones chimba shimo chimba na kutoka. Nelimanga video show hata bila kualifa. Lakini wakileta nchawa chinja na shoka. Pigwa lepuka basi nama kuinuka. Pigwa lepuka basi nama kuinuka.
Pigwa lepuka nikupige nikudua. Pigwa lepuka nikupige nikudua. Pigwa lepuka nikupige nikudua. Duane, duane na vitha nikizane. Duane, duane na feel nikundane. Pigwa lepuka
lazani chesehaga duda duda kukugeuzana kisodoma gomora kombora za usama pigwa lipuke tabido meitana chika kishuka kama tia ladana skati kucha jubado sijagware zo duda duda kukutwanga twanga anadani chape juu aditoe fwaka na chapa kibani tatani mikaka kameni wai kamilo dolikus ey kameni ganji kamilo dolikus ey na kime sandi amilo dolikus part 1 nime dedi situ cheki part 2
pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Duane, duane na vitha nikizane. Duane, duane na feel nikundane. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Pigwa lipuka nikupige nikudua. Duane, duane magitha nikizane. Duane, duane na feel nikundane.